Big eye body, put you put you on chai. When go I'm from baby. Now I go to Zai. I tell body to my daisy. Put you put you on chai. When go I'm from baby. Now I go to Zai. I tell body to my daisy. Dada. Nili paka niki mali za kusoma, nataka niku oe mpezi. Nili paka niki mali za kusoma. Ah, dada, basi mama nipe. Nipe na mikupe. Nipe vya kokote. Nika nikuote. Basi mama nipe. Nipe na mikupe. Nipe vya kokote. Nikilala nikuote. Dada, I love you. I need you. I love you too much, oh. I need you, baby, too. I love you, I need you. I love you too much, oh. I need you, baby, too. I love you too much, wanasema. I love you too much, wanasema. Na pambe na pwana isoma. Wanajua kama mimi ni noma. Ezi za Sodoma, mapenzi kwenye boma. Ezi za Sodoma, mapenzi kwenye boma. Hai mama, hai dada. Kuna muda na sahau ibada. Hai mama. Hai dada, kuna muda na sahau ibada. Wakina Selemani, wakikusumbua. Asambie kwamba nitawapasua, nitawapiga za madonga. Nitawanyugua na wapiga na wagonga. Hakuna nisumbua. Hai mama, hai dada. Kuna muda na sahau ibada. Eti kuchi kuchi otae. Wendo wangu mpenzi. Na watoto tuzae. Acha bariki Mwenyezi. Kuchi kuchi otae. Wendo wangu mpenzi. Na watoto tuzae. Acha bariki Mwenyezi dada. Nilipanga nikimaliza kusoma. Nataka nikuoe mpenzi we. Nilipanga nikimaliza kusoma. Ah dada eh. Nilipanga nikimaliza kusoma. Nataka nikuoe mpenzi we. Nilipanga nikimaliza kusoma. Ah dada eh. Basi mama nipe. Nipe na mimi nikupe. Nipe vyako vyote. Nikilala nikuote dada. I love you. I need you. I love you too much. Big eye man.